Singa kubanja jira kaku wala na gwe.
Daddy, coffee for me with some money.
Singa kuwala na jana kubanja.
Aka, aka, don't ya beji na anas. Aka, moka mkaka unye chipapa.
Unye chipapa.
Aka, aka, don't ya beji na anas. Aka, moka mkaka unye chipapa.
Unye chipapa.
Sikuli. Sikuli. Manda sikuli, no way mete sikuli 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 sikuli
sikuli.
Manda sikuli, no way mete sikuli sikuli sikuli. Nkula banga sikuli ni sikuli kununanga ice cream. Hey, ali ne fine dene sikuli ba madisi. Waka nkula nakiriza nakakwa na waga na sente nzirira mitundo vya chama bakazi vya chama basaja tubakana.
Aga aga tondia bigi na anas. Aga moka moka kaka unye chipaka. Aga aga tondia bigi na anas. Aga moka moka kaka unye chipaka.
Someone to abuse me. Batali na kusoni. I need a fucking person. Muwe kumane. Izo we wangambere laone mo bad weather. Yamanya, bad is over same feather zimbo. They flop together.
Mwe
singa kubanja jira kakuwalana.
Mwe
singa kuwalana jana kubanja.
Aka, aka, tonja piki na ana.
I'm
gonna go to the house.